studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ono hedi be studio tamani yo dasa yo saki ma do usman di ko halanta on kabaruji gondi do di jodi mezal la presse la bamako nu jire wonani en to boggi jande to président ibrahim bokar keta ka yambi nan hande ni yituma wuri dubi nay ko laami nenno ko heba hede henka dum ka dum hebbini halaji fasan hedi be lambe non jamiri ful nayi sago latike sago sabe hirdubi lambe non wi ngo wala fu ko nayi sabe lamu o lataki conseil de sécurité sando oni du fama saria fa ono juka salani be jengi go gol kawral deere e de rutinangal de mali do sema e plateforme ka fu ko liti jetti kado ania an yidi du gol kawral deere ngal yara ko yeso ko yaawi yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah modon e do studio tamani 9 septembre 2013 9 septembre 2017 dubi nay nono nangondirdi ko kanaka ibrahim bokar kete jodi e do salde o hebbe politika ko ka hakkilaji mu en ana certi do on golle makko nana be o lamodi be nan kolliti ko yida ko hebama de dubi nay di hore mudum kolliti ko heewi yari yeso hono kebal sukabe golle wali sirigo balal larme meden fawarde e bamtare rewbe yoga e mabbe kambi dundulla hono tidala e godi didi batte wayde denagu dengi do kanko Fomba Fatmata nyambede o député wonko haddi e Maman Almamin keddana ko Ousmane Niali Boudi hebani
le bilan je trouve positif
hejo golle ngum mo isanne wadi golleji kewdi o daranege fa kaldal e kawrangal sinnine yalla jam an hebe dum yo arande ida bel mum o daranege yalla kaldal wada hakkun bibbe leydi ndi horejo leydi ndi wadi bawdi mum fu fa dewral wada hakkun bibbe leydi ndi misalu o bantini ko wino wildan nuygal sarja dun tawe dun e hunde ko yidno wada e sanne bel milo wadi bawde makko fu fa gollobe kebe ko jidi o beydi joddiji tagal dum o buyti du tax le teme dere fu buyti jetti dum an han yettede sanne o wadi golleji kewdi goddi moƴƴini laawi fa keewi yimɓen mbawa yaade nokkuji kewɗe joni nokkuji kewɗe laawi mumen bonino hono laawol kolon jeba ngol arande dawol dow ngol laawol ana tiɗno sanne o moƴƴini du laawol kalana tawta laawol manngol ngol seggu ngol ɗi golleji mawɗe o waɗi ɗi mbawmi haalde haala mum nannguɗi kan hakkille
hirduɓe laamu ka kolliti duuɓi nayyi ɗi yiɓe ka laami ɗi ka ana pinkini e wi coblindirami e hoorejo parena wayde de inaare naati ley wuddu leydi meɗen ƴengi go golle kawral ngal du ana wondi e taaɗuɗe hitaande wootere heddi e wi makko nana yiɓe ka ana haani hinnaade laatagol wote président fa daña lomtiiɗo keɗe ko haaldi Hammadoun Hamma Mayga li faccitango Ousmane Niali Boudi
leɗi duuɓi nayyi mali fay nokku yaayi caggal tan yeɗen leɗi duuɓi nayyi wala fu ko yiɓe ka waɗi ko neɗɗo waawiɗo waɗi anndi ɗum ka ana nannga hakkillo leydi ndi caggal tan yahata gillo o laami wala fuɗɗo ndenaagu woddile leydi men ndi so a ndaari ley kaldal e kawral ngal wiyaama fa jam e ndenaagu heɓe jam e ndenaagu ne heɓaaka so a ndaari ley wuddu leydi ndi ñannde fuu bonanndaaji ngatte wala fuu ko neɗɗo waawiɗo anndi yiɓe ka kañe gouvernement muɗum o wonko mbaawi waɗde ko nanngata yimɓe hakkille ñannde fuu yurko yurkuji ɓuri waɗeede huunde ko waɗaaka ley duuɓi nayyi o miili ana waawi waɗeede ley hitaande n wala fuu no ɓe ngatta ɗum kay dabare wonde fuu o walaa ɗo e ko heddini e wuddeeji ngarooji wala fuu ko waawi waɗde goɗɗum mbiɗa miili ko heddiniimo waɗde saabi o ronki daranaade ndenaagu ɓiɓɓe leydi ndi kañum politikaaku leydi ndi ko heddiniimo fuu jooni o darano faa wuddeeji kanɗi waɗeede hitaande 2018 ɗi ngaɗe no gasiri faa ɓiɓɓe mali cuɓo neɗɗo keso mbawɗe daranaade ɗum ɓe mbiɗa miila ɗum tan woni ko heddi waɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi njiɗi hannde
on jottoɓe yogaɓe ka kolliti ko ndenagu yaari caggal wayde kawral yimɓe e baasi jakkude jañeli iwde nde yiɓe ka laami warde hannden ana eko torri yimɓe fa sanne ndenna ko o golli ko wawa yitinkinede ndenno kanko Bocar Boukoum dunke faam politique ko holliti malinkoɓe ana kani ɓande ɓalal kesal se darta no laamu warata keɗanoɗu jama keɗe ko haalde fatiyatara ɗe faccitago Mamadou Samba Seku
ne miila wiide tiɗɗallamu kanko kanako leydi jogi yo kabaru ndenagu on yo gonga wattu joni o keƴaɓe laamu leydi malindi gara nder tati leydi ndi fof ɗum wona fe hunde wawde dawrede no yaafiri ana hani leydi ɗiɗo sifaji ko hasidina hakkika ko ande on dulla wiide fayi nder gollirɗe amen ɗe so jottiki toon golleji ɗi yimɓe ele kalfina ɗi kuntentake hoore no haniri nden noon hon ɗum e bandu en yafinta fe golleji kanake leydi ana hani yo kala ɓinguel leydi ndi daro o darɗe muɗum mo fof ɗum anda wiide leydi ndi ana jogui tiɗɗallaji mawɗi ndenno en fof ɗum joyi huncande hoore ɗiɗo tiɗɗallaji so on taki jaati jaɓanta fi kala kanake ɓamaɗo so on kanake lontama garɗo ɗum nono ko noon nden noon hani ƴewten e hakkillaji amen tama sababu ti Allah jogola leydi ndi wona enen ɓiɓe leydi maliɓe jaati noon
kala ko jiddon famitaade po defa do be mala me Facebook na Twitter on mbawi do noddude numero ji 75 84 11 11 na 12 75 84 12 12 wando kon hakilaaji modon. Conseil de sécurité sande ONU jodoto talataare famijo do tobere sariya faanda Mali yu daddude dabere fa kala ono pali do e jengi go golle kawra dejere deedun tanangal jukke sema yetti o golle yidi kedu on jukkoje de donne ko yaayo kanko almu ag mohammed kejada hal sema won ko haade madam kamba keta keddo de na ko usman yali buli hebani en
mi de mila yodum hunde kande yettede sabi illa kaldangal sinina gube de cele wadde ko yadata e maggal min tewti e fedde jukkitido ne kaldangal kanye warbe surude fu ngattana dum hakille min kollitibe ummin do basi fu jukke ngaddo ko yarata e kaldangal fu jukke ngaddo ko yarata hakibe adamen du fu jukke min kali dum min kaltiti ka wala funde min kebi jabu lobbo hande mi de mila hedde gubal semangal si wiama ngaddo ko yarata e kaldangal fu jukete basi fu wala nami min go hen fadande kaldal tinyinama hakunde ame e gubal platform ngal kollitado ummininɗo basi fu jukke sini kaldal tinyinangal hakunde ame pati goto fu bama kabbordo hakunde ame kasengal se woto ndokado timmi min baman dabare kasen fa kaltidal gongal sinyine
hedi platform du jetto jana ngode ni ngodo hakule wi hore mudum ka sariya fabaton jengi go golle kawral de era hono no gede de fu kawrno e do munni kanko azaz ag luk dag dag député gondo e platform wonko halde maram kamba keta kedena mamadou samaseku
so haade emi horam kay gaydu bangal darande am neddo mawdo gubal platform mi bila wiide kala ko sa minda hewtugo jam e deejere ma sembingol mudun kala ko latto sabab golleji talkurundu golle no fewiri e hunde mo ine sanne mi den koyni dunno dabare hebande wonde hunchande dun hore so fedda uninde dawri dun yo mojjere mawndi jaati e hakkilo am so yimbele be billama bangal sartiji di e be mbawi jaati hunchande hore jonte didi godde dalgol bas bangi goto e wawi latade sababu be jawta goddo dum e mbawi dawrude totondira hakilaji gongal ngal e mudun mo fufe mabbe na wawi sefade yalla dawriji na kebe basiji di dum no goddina
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Dengarte kabaruji region ngaji meedan hono ko suka be ngadano birgal dun lalawarde jemma li gaaw wattu jemma nenno seli ana buri yontere handen e wi horebe suka be ka tiidal golle e wade hunchande hore heedi bala halana en ana e ko yoppini be odo golle yimbe ton ka kolliti imadara be do suka be buyti nono guykaaji e tetugol motoji le ngandure de ANP dun gollede darani de hokkude golle uditi damde mudum nenno le tawdeni fa hurmitama asoyere jappine de gollirnde mohammed gollirnde mohammed bagayugo wada hore mudun wallan hono hokkude sukabe golle les regions o wombe lilam hakunde odu dun tawdeni to jetti hono wartugol de gollirde ton nen ana mandina du tagumay sa wirfagol lam les regions o ana buri ledde temdere chapane je tutade kenya du lawol banamba yaade nyono nenno yo walde ma mama real mama rela kanu hebi ngohado hakkilo fa dunja ono jalagu njareende wombe e walde de bami aadi du haybude teedo ledde do kaddo de dido kabaruji kede hedal fa hande yewtere man yeso en tawde jango